muddooyinka dambe gudoomiyaasha deegaano hoosaga degmooyinka Jowhar Mahadaay ayaa qeyladhaan ka muujiyey goobaha uu ka jilicsan yahay wabiga Shabeelle isla markaana sheegay inaysan jirin cid gacan ka siisay aratuurka goobahaasi si aan wax uga ogaano waxaan xiriir la sameeyay wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka Hir Shabeelle Maxamed Bashiir Qaasim waxa uu sheegay in ay wax ka qabteen goobaha uu wabiga Shabeelle kal hore uu ka sameeyay fatahadaha
gudaha Hir Shabeelle meeli uu jilicsanaa feeski koodaad aan ku raayay lagu sameeyay feeski labaad taasi uu bilaabanaya aan la xaqiijinaynaa in boqolki dadka aan dhihi karno inay ugu jilacsanaa ama qastarta ee ma jirta in wax laga qabtay inta dambalal dhamaystiri doono si kal iyo laaban in wax soo saarka ay beeraleydu ay ku qaqabadaan.
Wasiir Maxamed oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay in ay wax ka qabteen deegaano hoostaga degmooyinka Mahadaay, Beledweyne iyo Jowhar ayna wadaan wajiga labaad oo wax looga qabanayo fatahaadaha wabiga Shabeelle waxaana beeraleyda ugu baaqay in ay ka faa'iideystaan xilliga guga ayna tacabadaan dhul beereedkooda. Si kastaba ha ahaatee beeraleyda ku nool deegaanada Hir Shabeelle ayaana tacbanin dhul beereedkooda in ka badan hal sano sababa la xiriira fatahaadaha wabiga Shabeelle oo cagta mariyay dalagyadii u beernaa iyo ayaa xaalufiyay wax soo saarkooda.